Sichagenda na mubibala, sichereka na bindaza. Nasigala wangu wana mnigina, no mukwano sicha.
Chale wangu nonsonyiwa, hena kusino sicharabika. Mbaye wakakalimike saba katige kakunjukiza. Hena kusino sicharuma na muchibala, sichirabisa na mubutala.
Na kukalona,
yume na besenge kate nyumba na tunurida.
Kati na kukalona
Mwana nye kumire Nasikali na jenda mwumuza
Mela mwumu ulamu na buchusamu Nachusamu katina fukomu
Enga kusisha Genda na mulibara
Enga kusisha
Chirika na windaza
Enga kusisha
Sikala mwumu wana mnigina
Enga kusisha
Somu kwano sicha bulina
Enga kusisha
Genda na mulibara
Enga kusisha
Chirika na windaza
Enga kusisha
Sikala mwumu wana mnigina
Enga kusisha
Call me a proud loner.
My girlfriend, I know you miss me sometime. Chime nyomutima na yeba mbifu na yebrala.
Sisi chasabula,
kajina fukarona.
Bantu mwenda muna nsonyiwa.
Chimanyi mwebuza jana mulida.
Naba korele birunji binji. Chukate manzukira.
Mame wangu nonsonyiwa. Mazaka sera ngatumpuliza.
Nakasi munga siku kubida. You can put that blame on me.
Sichagenda na mubibala,
enga kusiche
Chirika na bindaza,
enga kusiche
Sikala wangu wana mnigina,
enga kusiche
Somu kwano sichagulina,
enga kusiche
Sichagenda na mubibala,
enga kusiche
Chirika na bindaza,
enga kusiche
Sikala wangu wana mnigina,
enga kusiche
You can call me a proud
Chali wangu wana sonyiwa Kena kusino sichalabika
Mbaye wakakalimike saba katike kakunjukiza
Tik-tok,
Mbantu mwenda muna nsonyiwa
Chimanyi mwebuza jena mulida
Naba korele birunji vinji Chukate manzukira
Enga kusisha
Genda na mubibara
Enga kusisha
Chirika na bindaza
Enga kusisha
Sikala wangu wana mnigina
Enga kusisha
Somu kwano sicha bulina
Enga kusisha
Genda na mubibara
Enga kusisha
Chirika na bindaza
Enga kusisha
Sikala wangu wana mnigina
Enga kusisha
You can call me a proud loner
Kaleo, Kaleo, Kaleo Like daddy yo, Kaleo Like mommy yo
Listen to me, listen to me, listen.
Welcome to the good life.